Awena muluki wa si fapano
si fapano si fapano ki wa wena 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 muluki Si fa pano awe na wena na wena muluki madiata Maliata Olimeti Limeti Lechako
Yes, sir.